birthday, Johnny, ladies and gentlemen.
Street Cage Music.
Tauji made it.
Gati kama niko kambira.
Let's go.
Mpuno niyo nunshila.
Ichi ni cha.
Na meno niyo endere.
Hey, Johnny, ladies and gentlemen.
Na mitima zato nchini za cha.
One, two, let's go.
Yeah. Let me love you and give you all the finest things in the world. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane.
Kuskulu, tima enda kupunzila. Holofoni wanapangilo tumila. Ukasamba that's why kulimila. Chikanga kambwiri wanapangilo limila. So ayo mendozi buwela na yo kwato. Venus invela veni kamba na matu. Kamo kako kasebenze seweo. Veni ayo menso zilanga nila neo. Tenga mutima na kupasa ndie shuliti. I pledge to love you no pakisa vi maturity. Jine ni zangala wako security guard. Uza buwela lidi oh my god.
Kama niko kambira. Mpuno ni yonu nshila. Na medo ni yo endere. Nanga mitima zato nishini za cha. Yeah. Let me love you and give you all the finest things in the world. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you.
Let's go.
Come kuno, tuje mwane.
Akakama kanga kambe pati mutima u stay true. Watch that you niwa pose love text you. Bwela ni kucheze menso veni ya naona. Na mutima ve umvelo zive ni zoona. Ni kupeleke kwa where you've never been. Paka ponti sivi za pelela muma jean. Action speaks more louder. You don't deserve umuntu wako shouter. Kamkuno kutwale kubafiashe. You are enough okay umbinishi washe. Kukutesha nga bole do yashe. Chosen queen ya babonse ni pashe.
Kuti kama niko kambira. Mpuno ni yonu nshila. Na mendo ni yoendere. Nanga mitima zato nishini za cha. Yeah. Let me love you and give you all the finest things in the world. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Do me even inside you. Come kuno, tuje mwane. Tuje mwane. Hey, if it ain't a baby. Tell me.